Tegeza ebya Yesu
Binyeleze kumweyo
Pulira babyo gerako
Gawe byali ebikulu
Weya jamusi omalya Alokole ababula
Ela wacho nanja okunonya basobya fena Atulokole Yakola mikulu bye unyisa
Oyo kwenyogera po
Mukama wakwagala Tumewo
Oyo kwenyo gera po
Mukama wakwagala
Ate muwazima
Ena wa mazima Ate njini muramu Yaragira tumewo
Saraba
Bweba mukomerena
Neba muzika mutana
Ate nazukira
Na wangu lokufa Gawe ya yokira Amagombe
ya kawangula Nala kachinoti inga wazukite Nafewe tuliva wetu tuyo
Oyo kwenyo gera po
Mukama wakwagala
Ate muwazima
Ena wa mazima
Yerusalemu
Ate njini muramu
Wa muinza
Yaragira tumewo
Oyo kwenyo gera po
Mukama wakwagala
Ate
njini muramu Yaragira tumewo Eno jiduke
Laba chiti wachayo
Chikwa wabuli kasela
Mutumbi mochiro Vela wete gaze
Usinkane omulokozi Ulira madinda Enangane mirele Ebyo kunda kwebifuka Mukama aja
Oyo kwenyo gera po
Mukama wakwagala
Ate muwazima
Ena wa mazima
Yerusalemu
Ate njini muramu
Wa muinza
Yaragira tumewo
Oyo kwenyo gera po
Mukama wakwagala
Ate muwazima
Ena wa mazima
Oyo kwenyo gera po
Mukama wakwagala
Ate muwazima
Ena wa mazima
Yerusalemu
Ate njini muramu
Wa muinza
Yaragira tumewo
Oyo kwenyo gera po
Mukama wakwagala
Ate muwazima
Ena wa mazima
Ate
njini muramu